mabani. Nigita uwe mabani. Nigita uwe mabani. Nigita uwe mabani. Malapi Rinyagana limonati Na ukisiriki papalasi Kirumile Kentucky Now I'm broke I get 40 vinetambi Kileta side kijileli ya mahadi Banwile wuntabili wuntwaki Akashe mbanyi chijele vati Tunivi nukufita gari hubatwadi Machita boka sivanserile kabaki Maradi clever jina anoncha okapi I say we'll never take anything as well. Hagole mnati limbibi Nisweri zaga linskimi Miligom lintibi Ifahira lintibi Nigita uwe mabani. Give you bitch no rega ke sa felelwe marogwe wa ke sa goletse nigita uwe mabani nigita uwe mabani nigita uwe mabani nigita uwe mabani Dawe mabani. Rosita.